dadka ka shaqeysa oo baawurtada dadweynaha ee dhaweeya ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya oo yool hadleenga Riidi Warlaadi ayaa sheegay in 8 bilood ee la dhaafay in iyo la kulmeen hoosan dhiyo Eden Wing oo ka eedan baasid oo kala jiranga ijaarowga baawurta darawaliintan wado dhaweeyalka ya sheegay dhagdhaqaaqa baawurta in iyo hayna sida bajaj oo kala oo la karowa halka dollar iyo kiyara taasina oo yakanagti aqbad Eden Wing hadaba aanu hanu kumide darawaliintaas oo armoosi wiliba arma kale iyo ku hadlayanga
su geedan hunyi raabtay farsashan saamal meeloon qoyan oo walle helo nasiib oo wallu waayo nasiib laakiin alxamdulillaah aad markoo hor maalinta wal ku hay maalinta ee dibiisha wal hele laakiin wal hadda geek suugna wal hadda waqti aan hagalay dhor bilood ka hor iyada aan faylahay maalintii wal lagu kalaay laakiin hadda muddooyinkan oo 2028 in la galay oo hadda maalin bil 4 bil 5 bil 6 ay la guroogo su geeda weerbay alxamdulillaah soo geebirki hadan may kale nahay sidee uu markii uu dhaweeyana horta maalintii ma shaqeeyaan maalintii bijaad shaqeeyaas ilaan way boo dadweynaha barar bay dhaw todoba kuma bijaad karaan wirkasay ka seedan unoona way fadaan baawr kuma diin kerto hob dhagaa oo lama doorasi door in ka dhagaa sababti horta maalintii ma shaqeeyaan hamiinki la farsaa saddex saac la ma hadba lanka sidii hoodi saatay la shan saddex roo aragaas laakiin way boo shaqeeyin male ilaa maalintii dadka edeegdayaan dareerayaan shaqeysaan laakiin aminki wal harooday dad yar oo dana gaar ah leh simelo kale jeeyo asaase wala lehla alxamdulillaah kullay daayaan magaaladii buu ahaan oo meel kale una tan ku jeednaa ma leh laakiin dagaalubiina hatoon aan ogolaay ma leh dadkeena 90% amal adiga 100 amal in beerasho ka naqadaan taawiye maadaama beer goymi la jeer muguurna laakiin beero jo goosayaan markan suuqmadu ay leeg malayeen bulshada oo kasto yar dareersheed yaraade leeg malaya kullay bilung hadda ka jarno hobeyni beero lagu goosayni suuq faylaa la taabiyaan insha Allah
markan hadda ayaamo bilung ka dambayta hadda bili la dhaafay itamba ha markan aad suuqin dhaqdhaqaaq malay markan isku fadhiina leh wallahi sanadadii hadda la dhaafay kasto isku faylaa ayaan tun damba aad 8 bilood hadda amal ah yaa wallahi nagadeena suuq way wada fadhi markan
maysa way
wallahi beeslaanta la soo wasay taas la yar karnaa
beeslaanto mana dadka beeslaan ah mise guud ahaan magaaladii beeslaan
ma magaaladii baad dhaqdhaqaaqii walaayad dhan baan lahayna marka haba magaalada haba beesa gala way ku fahmay marka sawnin walla helana saaso ma tan hadaan ilaa marka aad geeka hob wal hela ka qanacsan hob geeki wal waayana isku hoyday daban isku baahay wallahi shidaalka hadda inkastoo wiili hadda hal dollar ay kasto naaning raqiisi markoon adey geeko $100 amal ee debilsha wa helay markoon ma helo markoon saasleed ka dibiraayna markoon adey dad wal habaran ina markoon meelaha ba shaqo iyo wala aroon garweeshan iyo wala asle la ka seedahay markoon danta wali ka ee kaliftay markoon tan dhibey gada saas ka shaqaysan wallahi markii aan gada horta 2022 lamadii haytay dhatee ah markaas hay dhawaaytii safay la ka shaqeeyay markoon aad hadda kasoo gadaalun dambale wallaan aragayna bisay dadka dhan isla wada qabna markoon
aanu kumid dhalinyaradan ka shaqeysadaas dhaweeyalka iyo kumid dhalinyaradii shaqo abuurta anagati shaqo la'aanta ka hayti magaalada Baydhabo